okugenda okuyingira mu Yerusalemi omulibeere emirembe tewalibaayo na tukutekana emulaba ng'abakadde bwe bali kumba baliba nga bafuuka bamuzibe baalitunula badabalema bonna balitambula katulye katunwe naiza tumanye nti tuligenda tuzimbe amayumba Yesu bw'alijja tukalekewo katulime katusige naiza tumanye nti ekiseera kitono bw'alijja oyo mulindwa tuligenda munsasulize katulye katunwe naiza tumanye nti tuligenda tuzimbe amayumba Yesu bw'alijja tukalekewo katulime katusige naiza tumanye nti ekiseera kitono
bw'alijja oyo mulindwa tuligenda munsasulize
Tusunga nyo kugenda kuingira mu Yerusalemi abalibeera obuwanguzi esunga semeza ffe n'abanunule basangula mazita gaffe ebyaffe byonna kyakubiza kujja obudde bwayo bwote buziba wadde omusana tebugoya baliyo
Walidja oyo mulindwa tuligenda munsasulize
mukale katulye katunwe naiza tumanye nti tuligenda tuzimbe amayumba Yesu bw'alijja tukalekewo katulime katusige naiza tumanye nti ekiseera kitono walidja oyo mulindwa tuligenda munsasulize Tusunga nyo kugenda kumula mu Yerusalemi abalibeera obuwanguzi Yesu bw'alitutikira ffe n'engule yakakasa bwe yali ng'agenda ky'abantu bange ndibatwala gye ndaga wadde n'okwobonaabona kumba omutima agenda kuddama Walidja oyo mulindwa tuligenda munsasulize Walidja oyo mulindwa tuligenda munsasulize Walidja oyo mulindwa